ebyegere byange ekigambo kyo ye mulungamya wange newankubadde omubi omuzabuza mpage nkwegayirira tonjabulira
Siganga mukubo.